Doctor Futu Marufa de Balate, Banalanga Federal Ethiopia, Dem Simon Naima Tantu Tajata Mila Mad Dankutusa Basis, Manimurti Federala, at the Chukasalga Fat, Misani Lala Macanture, Himatantotus or Domisa Dekesa, Afur Yakanam Adjesun Himatamani, Aka of Right, San Murtaira, Sadet Walabayogat Isaman Kanafan, Himanansani at Danchete, Halumol Fakatun, Garme Theodros Daniel Farrat, Tikan Himataman Kusadet, Himanansani can hack Amefto, a Banalanga Federala Murtesu. Sera, Jalanin, Abukato Katan, Obund Mu Ipsa, House of C-State.
Arganti Arab Sigirin, can a media Ethiopia in Dubatam, or Rick Linton Gugangani, Saradanga, they have seen them in Saddam, Barakumala Mafi, Saddam, Manan, and Latiate, Kagalmen, Sani, Matalaka, Matrasha, Satan, Wamamu, Namasadan in Saddati, Falmina de Natri. Ebla sedoma bijinin kenne jala murten je chuda jala murte sanin bakka sadit ko dani na mi sadeti bi ma san bi so tam ni sadim mo akka imanna ya tabi sadim o fara da si swan ta kala kala da ni bisan sa ko bi summa tilalle o ma galatti na mi ha kan kuwan ke wata yakka tibafuni ya kan mi afuni tibafuni sagal tan mi afuni kani himanna jasadi ta ce da ku dan gidan nan da su na ta fulla ita tsange da ni namota arsan himanna je ta lubu tin akka ki tsange da ni amma ka kan kenna ne namota kana ndira dinisa je da man sadde tan da balate nan ni mata ni fodde ni sadde ti namota arsan je ta lubu tin shi na tam tan shi na ragan da je da male san kuwan hundu Masalaka, Masrasha, Sapin Devalate, Daraji Marga Devalate, Kabada, Tamara Devalate, Tolosa Dara Devalate, Doctor Kumalu Devalate, in the time where you could see it, and get it to Namajira Pune, they do at that time, India, that day, broadcasting, Panat in the Ira Kanati, Ramarta, after Jimata and Ted, from the Talamani, who get a move, Jagra, Makaya, who gets to Akara, Mandana, that is the kind of thing to do at Matakana.
Kanafi warra gubachuk linto jiwal kabate hit aman namota sodomi sadde kesa warra imisani dua jiwal kabate arfanirra kan hafi warri kanak kabaani daja chuda sodomi arfanu
sirri gan nannani gane rakite gatti kamu ge chuda batin sani tis kanu manatti sajira
Himata sakanani kani himannan irachite obo daraje marga dabalo torbandar be galme obo gurmesa ayano tini wagana furitti murame innim ba ujachul
worni sawli himata mani gurmesa ayano dabalate lakala darba dabalate de janata dabalate atikisa isan nandi dijani sokko tanandi ba yani Bota siyasa nina tamanun de nanga raku to andere gege famaniru kandaraje marga ke wanille nanille adondi sataji singiru daraje marga kuni nidi kafaora akta romi atit tinama gege sate sate ko
galme o bogurmesa yano rawri jurani daraje marga dabalo di sani kamaniru amammo warri galme kilinto gubo jinini himatamani Namota arfan lubu balesan jedamanin ala bilisa baani jedamera kana ansat tamta
kandereje kantau babu akasera tuti namota yakawul fakatin te yakawul fakatin hinataman nanu murte yo murte kenne garagarum ma murte kenne mali tinannam chewata yo wol fakate nanu ndi sera fetti wortte lallamu kabawan jedi namonu deraje marga ujini jalle gurmesa yano tiret hinatamanille Kundi sani tu kun kisine lagi tu kun bisan jadi kita maniru. Anak magala itu betulin tu tinin kita maniru. Kamu kisine lagi tu kun bisan jadi kita maniru. Warra lubu kab warra ajecha lubu tinin rapira gitu kan.
Daraja marga warra ajecha lubu tinin. Mak ada aman arfansa nak esajira?
Injuru kan esajiru. Jalme jumesa ya me tinat tinle jalme kana me tinle daraja marga tinat tinam nanti aje. Jalan mukseng kenapa? Aje calubu menamati golkabatan kami. Karena itu, derajat marga hisman nanama reaksi murse dengan dia mana aje takut itu reaksi dia takut ada bantah jadi ini le. Aku kubar rata ubah kerja kita si aja karena kata derajat itu Canada. Hisman nan siapa undia aku hajar itu trending lagi anak kau legal semata hamil kan oleh kerana. Kerja marga pun ada tu nama sekolah aja sejagane, rapi rapi aja. Inan nama saya, inan nama siapa sih? Namu tak kawan inan jengiru. kanaafu warra hojjaa guutuu itti rafaradan kanatti andu'alaman raajee kaa sindiin maddaa tasa hojjaa 18 erga bilisaan ba'an kanatti olbaanaa leellisaa kanatti doktor mararaa bilisaan ba'anii durbaan kunpotti kan isaan jalatti gurmaa'ee haasa'oo liigii gaggeessaa ta'e sadamni adda mana sigaa kanatti hafuuf hin jiru irraa cisee bilisaan gaggeeffama yookiin gadi dhiifama himannaa irraa cite kun hunda shaffanaa.
Kan hiikame 62 34 kan qilinxoo eega ta'anii 28 immoo warra kami?
Kana naannoo Amaaraa kana bukaatoon isaaniillee amma silkiin qabu malee nama haallalliin taammiraate jedhamu hiriyuma kootiin illee kan himannaa shororkeessaa kana waliin naannessi. Namoota naannoo Amaaraatiin shororkeessaa ni matama. Kan isaaniif saanchiseetu.
Gama kaaniin dargaggoonni komaand poostiin. Magaalaa Hamattuu keessatti guyyootii 56 ta'uuf qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaa Boor keessatti hidhee ture kaleessa gadhiifamuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Isaan kana waliin kan turan dargaggoonni 2-7 dura kan gadhiifaman yoo ta'u sana hordofees baatilee 2 yeroo caaluuf hidhaa keessa kan turan itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Hamattuu komaandar Nagaraa Dhufeeraa roobii darbe gadhiifamuu isaanii gabaasnee turre. Komaandar Nagaraaf dargaggoonni kun himata malee yeroo dheeraa teenye jechuudhaan mana murtii olaanaa akka godinaatti himannaa dhiyeessuun isaanii ni yaadatama.